It's a place at gamemusic.com.
Namaste.
Check.
It's your Street Kings Music.
Nah, it's a back
city way.
The classic.
Taoji made it.
Nah, it's a last man standing. Nah, it's a. Nah, it's a. The girls wanna see me coming. Nah, it's a. It's a last man standing. Nah, it's a. Your girls wanna see me coming. Nah, it's a.
Nabwera na force kuliwa ma Jordan. Speedometer 280 nili na Jordan. Musobera na snitcha za kusondani. Na pahudara nimbo yende kusendiani. Nimanzanga puanji nina zivanana baby. Best friend wanga enzo nifunira pepe. Mwadulikira peva yaka bwera ni mpepe. Last man standing waiting njue pepe. Atilapa muni feshi ya smart. Wisa wino nina maiti kupaki hati. Funa Benz peneba donke na Vanguard. Nitea chase soma moves ya niko smart. Bamba kunisani kana torch. Nyimbo zanga zambo wa finisa torch. Jine kala tike kama kicks ni maforesi. Pasako ule mkwe kuma kuforesi. Wachipita batipita no mziba face. Nashipita batiganja is bwela face. Apata pita nashipita so mswa tesend. Na sebenze sabambo nilipira muma sense.
Isa. Na isa. Last man stand. Na isa. Na isa. Your girls wanna see me coming. Na isa. Last man standing, Isa. Your girls wanna see me coming, nah, Isa.
Bakshiri we,
last man standing, Isa.
Nshakwa techa kumuti mano muntu awe. Nolua kadijo kupepo yu muntu awe. I just fully mind my business. Jealousy wobu kuwa ni laziness. Nda pepa nje tuka chitike bonse. Fishin kumi nenjika la fenda use. File mpito loku sharila soche. Mbamishe ni paka pali atu koche. Mubiti ni umumu inelinga tuida. Muge mutapadio falling aduida. Self-made, shit wa neftekwa. That's why inodesha felili chekwa. Beef beef, waida walala nensala. Chubele shukutari kwa kuyamule sala. Na walimona video walikisinga. Itakolea wa kuchili wendisinga. Ukamona fweba fuma kusentulo. Walikakasha pishana intulo. Beef na ine kadia yobe tukashika. Bakulu mugemu notukunda balashinka. Get keep empati na kumone fionjenda. Batansa kamika potapadi nobo mpenda. The game is on fire na machao dish face. Baicha bakulu semu tapade space.
Namaste. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand.
Yeah. Nimbo zanga ni kantini mzare motiamu. Ndalama zanga ni kantini mzare motiamu. Bakutelera nga uri best data. Datelera magero bambomera mata.
Hey, tulima come to stay not to trendy. Tukafika tatuchi tatipendi. Naisa naisa kufika chebu hapo. Ni masti kufunya kembu hapo.
Isa. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand. Naisa.
If I'm ready to die, I'm ready to kill.
Street Kids Music.
Yeah, Big Info. Double Jumbo. Derek Odela Pakongo. 1.5 Furnitures. Shop Mahasela's Fash Park.
It's a place at gamemusic.com. Exclusive Tao Jim Mayo.
Guys, Jamu. Keith Barbershop. Tony Rome.